ngashiya agone imvule ngempezeza ngiphakamise isikhwama sami ngoba ngiyazi indlela enzima kanjani ngiphethe ithemba ngezandla Sendleleni Ngoba Imoya mninge dolopeni Ngiyatela Ibombeke mkulekweni Ngoba Akusaphileki endlaleni Ngiphethe ithemba ngezandla
Acela ulushwele ngiwumntwana ngazi lutho mina ngizokuzwa